tababarku oo dareere doono muddo 3 maalmood ah way balaka bara doono ku horseedow ka had gudubyada iyo wada shaqaynta bulshada iyo booliska wayna qaban qaabiday UN Women iyo waliba UNTMIS gudoomiyaha dhalinyarada Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abdullahi Ali oo ku qayb galay tababarka iyo sheegay in tababarku uu muhiim u yahay ku shaqeeyo ka arimo ka horseedow ka had gudubyada iyo wada shaqaynta booliska iyo bulshada
iyo booliska wala wada shaqayn ku dhahay wali baahan xariir idin dhaw ku dhahay oo wada shaqeyneed wali meel raayso ku wada shaqeeyayna magaalada gudaje iyo meel kasto oo meel raay bulshada isku kooyasa marka booliska iyo dhalinyarada mise community-gana wal oo iska dhaxmilano in shal saarnayno marka booliska wali eed meel raayso ka amaanane sidii oo meel raay bulshada bad qabshe iyo meel raay nabadiye sidii meel raayso isagu fadhiyo magaalada ka soo fadhiya ka wada shaqeeyayna marka in badanaha wada shaqeeyni muddo oo shan sano iyo kun dheeraad ay wada shaqeeyayna marka dhalinyarada guud ahaanteen wali rajay in meel raay intii noo dhamagna meel raay amaanka guud ni kala wada shaqeey doonaan
Tade Ibrahim Ali Hassan oo ay sarkaalka arimo bulshada booliska Koonfur Galbeed Soomaaliya qaabilsan iyo dinishay weebo sheegay in tababarku u saaska dhawaayo bulshada iyo booliska
iyo bulshada wal shal maara maum eh wal alxamdulillaahi ciidamada booliska oo Koonfur Galbeed madiyana ku qaado walay waa horta amniga guud Koonfur Galbeed booliska galanta ka hay may mahadan ka horayto isku laha ilaahay isku leey mahadan lamaad walay isku laha taliyaha qaybta taliyaha saldhiga madaxda noo sareeyto amarada koowaad uu ku qaadaan iyo waa horta mahadan ka horayto leey tan lamaad booliska walay waa may madan ka horeeyta la leen tababaray horta nafta sidii liin badbaadiyay fadi sidii sharciga liin ilaaliyay fadi sidii qaranka alxamdulillaahi walay dhibaatayo alxamdulillaahi madan koowaad lan difaaca fadi madan ka horeeyta horta qaabka lan tababaraba ku mid ata mid lamaad bulshada iyo booliska wal shal maara maawma alxamdulillaahi askariga booliska wali waa wali loo ilaaliyay isluweyno wala raw alxamdulillaahi lan dabacsan dabacadiis furfuranta kan gargurdaw iyo kan alxamdulillaahi awooda leh lamaada siman kan gargurdaw miyasna unug muhtagi xataa madii usadaaro waxa erroha garooro isu galanta qobad haye may fadaasi adaro miilo sada eya sada walaagu ok markii uu saara si uu si degdeg si ma uu sanka ku gurmado koro bulshada meeliyeeda ambadanta adawga bulshada dhibaatayow wali waa bulshada dhaxgale